Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkam sare noga jegon lewru novembre hitande 2015 sapo e jeddi yande jabbiri masilmaaji chapande nay e joy. Meden tawali maison de la presse Bamako. Sakiraɓe compétition wiide ko foti yimɓele temedere tawa keñen e mahiti malinkoɓe jeego yon golloɓe ley hôtel radio son to kasara o waɗi to nden no fay ho radio leydi meɗen de Ibrahima Boubacar Keita o tawama toon jaati nden no yoga e konjotoɓe kolliti wiide fa hande ɓe gondi e dartude jeeyagal yimɓe yela jaadinkoɓe gadda oɗo bonanda nden no e ley addadu cakkitiɗo nantinede o holliti wiide yimɓe sappo e nayo ɗum woni hoɓɓe sappo e nayon goni keddiɓe ley oɗo kasara malinkoɓe jeego yon kañum e yimɓe jaadinkoɓe ɗiɗon ɓe yoga e dunke en kolliti wiide ɗiɗo kasaraji fuu iɗi jeyda e hono ko sorras en leyɗe goɗɗe gondi haɓude jaadinkoɓɓe ley leydi meɗen ndi ndeno sakiraɓe en compiti toon wiide hono gollo yimɓele golloɓe ley banqueji kañum e kesuji ɗi ɓe fuɗɗi murtere mabɓe balɗe tati ila keñen ndeno ɓe compiti toon wiide ndeɗo murtere nde matama Bamako ɗo kala e ley leydi meɗen ndi e maggal muɗum ndeno ɗin woni kabaruji mawɗi ɗi man jogani on sakiraɓe jottino on ɗiɗo yo sakkike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon e heɗade ndeno sakiraɓe men keeɓi oɗo kabaru joni joni AFP holliti wiide yimɓele paabiɓe jaadinkoɓɓe wadde oɗo kasara ley leydi meɗen ndi ñande aljumare nde ɗiɗon e mabɓe ka e nangama armé Mali jaati nanguiɓe nden no ley wattu joni o eɓeɗo Bamako ɗo armé Mali o ana wondi e landade ɓe ndeno sakiraɓe on kumbiti toon wiide caggal kasara o fa hande landi kewɗi ana toon ɗi laɓɓinaka ka sikke fuu wala hen hono kamɓe yimɓe ɗiɗon gaɓɓe yimɓe gaɓɓe kasara o hollitama wiide ɓe yimɓe ɗiɗon jaati ka won yimɓe gonnoɓe caggal paabiɓe ɓe ley oɗo golle tañuɗo nden no addadu sakkitiɗo o holliti wiide yimɓe sappo e nayon ɗum woni hoɓɓe sappo e nayon woni ɓe yonkiji muɗum e heddi e ley oɗo kasara malinkoɓe jeegon kañum e kamɓe ɗiɗon jaadinkoɓɓe nden no fa ɓeydorɗen faamu e kabaru o keroɗen Ousmane Dikko
addadu andaɗo mo wona mo laamu arande o holliti sappo e nayon joola en keddi hen jeegomɓe e Russie en tatonɓe chinois en ɗiɗon e leydi Belgique ƴuwata goto Amérique goto Sénégal goto odu e leydi Israel e ɓe heddiɓe ley hen ɓeydoto malinkoɓe jeegom gollannoɓe taton ley hôtel ngel gardotoɓe ɗiɗen e gendarme goto hono waɓɓe torra ɗiɗon ɓe ka gala hen hono ɓurɓe fu torrade yo jeeyaɓe leydi Russie jeego e mabɓe keddiki hen yoɓe gollannoɓe gollirde daraninde adugol kaake avion jokki hen ɓurɓe fu torrade du yo chinois en ɓe yo taton heddiɓe e ley kasara jaaɓe torroɓeɓe ley sappo e nayon hoɓɓeɓe jeeyaɓe leydi Belgique ɗiɗon ana ɓe ɗiɗon yoɓe golloɓe ley suudu assemblée fédérale walloni Bruxelles e ley heddiɓe hen ɓe du debbo leydi Amérique ana hen gorko jeeyaɗo Sénégal du ana hen on yo gollirde kabaru pétrole wonno e timmoɗe haala jeeyaɗo leydi Israel o hoore gollirde guɓal dawre ditteɓe kaadime e ande ley yirwere jande ley aduna kanko o tindi nannoɗo gouvernement Mali
ndeno sakkiraɓe ko foti yimɓele temederon tawodiri keñen e mahiti yimɓele joyon malinkoɓe gollannoɓe ley hôtel radio son ɓe kasara o hemtiɓe ndeno hoorejo leydi meɗen ndi tawama e oɗo mahiti Oumar Waygalo faccitan men ɗum ko ɗum wontum
abbada min jafata ko min joppata du ɓe keɓa koɓe dartata ko noon kanko hoorejo leydi ndi o Ibrahima Boubacar Keita o holliti keñen wakkati ndemo julanno dow yimɓele hono heddiɓe kasara gannoɗo Bamako ɗo aljumare ƴaɓɓinonde nokku noddirtoɗo radio son boulou sa yimo kanko hoorejo leydi ndi o mettaɗo sanne o haalile bamarankore o holliti wiide ñalawma hannden o hebbinta haala o wi sabi lanɗo hawrinɗo jama o hono yimɓele heddiɓe ley oɗo kasara yo lanɗo yoɓirɓe Ali Diannaji yimɓele hewɓe du tawama ley ngal ɗo kawrtal fa yettoyo hono giɗiraɓe yimɓele ɓe bonanda ɗi gaɗa fewde e muɗum en ɓe eɓe gattuno tisortengaji ɓe jetti yimɓele mabɓe ɓe sanne ɓe kolliti wiide do abbada ɓe jafata kono yimɓele gaɓɓe ɗiɗo bonandaji ɗo ɗum warata fa ɗon timma ɗo hono keƴaɗo goto yimɓele golloɓe ley hôtel ngel ɓe kolliti wiide ɓeɗo yimɓele heddiɓe ley oɗo kasara wakkati joni o abbada ɓe jiggititta ɓen ɓe fuduɓe daroto wakkati joni o fa ɓe kaɓa e jihadinkoɓɓe ɗo ɗum timmata ɗo kanko hoorejo leydi ndi o IBK hulitawede o ɓilini ɗum wonono mayɓe joyonɓe médaille ngaji
ndenno sakiraɓe balɗe jeegon caggal oɗo kasara gaɗɗo ley leydi meɗen ndi ñande aljumare nde ko jaali e dunke en ɓe ka fuu ɓe kolliti wiide hono ɗiɗo bonandaji ɗi kasaraji fuu iɗi jeyda e hono ko sorras en leyɗe goɗɗe gondi e haɓude jaadinkoɓɓe ley leydi meɗen ndi ndenno kanko André Bourgeot o goto e dunke en andanɓe kabaru ndenagu fa sanne keñon omo wonnoɗo haalude amen mawdi ɗo keɗe ko haali e dow faccitago Oumar Waygalo
les attentats qu'il y a eu
en djii bonanda yi ngadi hakkune keri leedi me di do won nayirade bangal kodwar kany e murtani fa yotto yo bonanda ngado to seware to an holliti wiide wakkati jono be do jaadin ko be battidiri sanne tiid allahji do hebaama wakkati jono ko arme france holliti wiide wari habade le leedi di ila be inditi ko hema be serval fa yotto nyalawma hande no ko dartete ko heba ka le hen min be yimbel mi noddiram be jaadin ko be kany e ngado be trafikiji bondi dorogu le no ko no minisma worino ko milno mi arande ko yaatu unay sappo soldats kanyu hanno waddede le leedi ndi fa yotto yono sinwa embe ka wakkati jono mi mil sinwa e gombe do be be burta teme di don yottiya teme taton dum fu do holliti wi wakkati jono ko dartete ko heba ka le hen jeewe du yalla hono dum watte fa ko kaborde en jiltoto ko kade yalla jaadin ko
dara l'extension de ces pratiques salafistes djihadistes
nono sagrabe on compétition wi de tiagal ko kasara o wadde le leedi medan di ko hotel ngaji kurdi anado bamako do uddunodi ka hande yoga e majji kay fuddi golle na men ewo yi le ko woni le eto ngaji di ko jali e majji kay fu fi dabareji tendini di ko nayi e le bangal denagu ka yoga e majji kay wala fu ko wayliti e le gollidal mabbe dan Umar Waygalo yiltanike en hande le ngalurde o ƴewo yi ko dum woni le hotel ngaji di hono dum wori Umar Waygalo
sa bami misala garan hotel do bomako do wakkati jono nokkuidi fano gondi haybede hollitinde wiide mobile wawa nadde le nokku o fay sina neddo gardudo koyde ministere be an dari le tatteji di fusa wardi koyde dusar orfana ta sina puyeda ila do hore maada fa yotto teppere maada damel gotel tan neddo way narudde le ngel do hotel to hotel salam todu ila bonondo wadi le leedi meden di aljumar jabbinonde wakkati jono be ngadi hejoji kandi haybude hotel ngel bangi nyaamu mayo go hotel ngel be noddirta olympe wakkati jono hollita wed ngel do hotel neddo way narudde no yidiri fur police ngabdi don tan dari ton mobile don way nadde ton hotel radisson do bomako do dun won do bonanday di gadno jatti do holita wede fa hande armoane filile nokko o fur micitede wiide le balde jabbino de laami be ngel do hotel be jidone yimbe jeedobe kabaruji bebe kolliti wiide be ngaram fuddinde golleji le balde ngaroje de
sakrabe kolliti men ko woni mijangoji modon do hello amen nodurtengo page Facebook si jo tamaningo
tamani
sakirabe kumpete wiide sorrasi goto e sorrasi en leydi armée France ndi o barmino e le fecitango bamboure nyalande sappo e tati lewru octobre bettindu ndu li saha leydi meden di den no laami be France be kolliti wiide kenyen wiide o mayi e le barmere makonde den no ande wiide o do addadu ana hippina sorrasi en leydi armée France keddibe le wolde nda ilade garul mabbe ana hippina be yimbele sappo yon keddibe le saha leydi meden di dono sakirabe on competiton wiide bankiji kanyun e kesuji di gondi le leedi medan di be futti murtere mabbe balde tati ila kenyen hande hibbinta dun balde didi den on competiton wiide fedde sagantonde hakkeji gollobbe be kolliti wiide de do murtere ana jokkito hono ko yimbele mabbe udda le kasoji fa yotto yaade e hono ko yimbele mabbe kurbe gonton kayfinaabe le golleji muddun den no de do murtere de matama bamako kala e leedi medan di e mangal muddun fu sabi yimbele kewbe goni be kutteji di do de do murtere yotti dun bete hande den no kede ko Ousmane Waygalo moban Ousmane Diko moban en do murtere bankiji di
ko horebe sagantobe golle bankiji di kolitiko nande gollobe be yo harbagol sarobe yogabe be gollobe fa warde e gollidi be fu de murtere golle balde tati yo wayde kawral hakkunde laamibe e walde sagantone de murtere golle wadi le malifu dum anatorre hewbe e kebata karisi munde e wattu kede ko rewbe di don wambe do bamako do kali
la greve
de murtere golle gollobe bankiji hawri e cakiti lewru wadda namen tiida laaji kewdi min yom so kalisi mide yidi gollude kana ndartum nokku goddo fami golla dum bonnani ko heewi tagal ko be kali ko yogabe dum bi be cubaki wattu lobbo e murtrende be bi fedde sagantone de ana hanno dalde fa rende leedi ndi e wattu keesa do huncho kede ko be kali
puisque la grève
murtrende fuddi kenya dum faminaaki fee ko de murtre wadi e le o wattu faminaaki fee e be kanno munchaade yimbe tilaki resude maybe mu en kambe du be beedi hen ko faaki dum wana wattu mun
c'est pas le moment
den no fa hande de murtere timma aljumar de ka farde den yimbe nyamberde mu en de murtere ana waawi yarde yeso se kawral hebaaka Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakrab jewon ko woni e le region ngaji meden di en puddiran kabaru region di to gundam tobe kolliti wiide yimbe didon jon en kaborde palike mobile julaabe hakkunde tumbutu kanyu e gundam nan dun wadi wattu 6h kikide dum wadi nyande talatarnde nan no yimbele gonnobe le mobile ngel be banti kala ko be jogino fu ka wala fu mo yonki mudon heddi e le hen nan en jaran fatu an songo to be kolliti wiide batu jowiido dow kaldal e kawral jodi keton bete hande jaliñ en songaabe kanyun e imrad en e ifogas fayotoyade e fulbe tawondiri e ley oddo batu nan edun humani fa hom fu e mabbe hebana talkuru kaldal e kawrangal faamu nyibudo ko waawi sabimbinde tabagul lobbal talkuru kaldal e kawrangal sema kanyun e platform kambe landini ngal do kawrital dano sakiraabe jaran fatu banam batobe kolliti wido heejo pesugol sukaabe ko nayi e lay bangal habugol nyaaw jonte duuballa o fuddi ton bete hande den no ko buri sukaabe ujunaji chapande nay e temere jeegon be kebaayi duubi joy ngarta pesede e lay o do golle UNICEF kanyum rondi almusadda ngal do pesal dano sakiraabe jaran fatu kulikorotobe kolliti wido janginoobe lycée kanyum e IFM be puddi murtere mabbe balle didi bete hande den no janginoobe kolliti wido de do murtere ana jokito diji mabbe ko be kanno yobede tiagal hono dadundiral sukabe jangobe le bete cap fayotoyade e IFM den dun sabimbini so be ngadi de do murtere sagrat dokkade ten hande kabaruji meden di kapati jehe koy yewtere meden de ana heddi.